simba tiger king roma msetoni sole tasepa watu wazima wananuna fale endelea kucheka
japo neza nicheka na shimama imara mafunzo na iweka tashika bendera napigania haki kama Nelson Mandela vita kwetu sitaki naishika Che Guevara ujinga chukibaki mistaki masihara we believe you one day utapiga saluti niko nikaza buti kama wajasiri sio siri tatizo kuwachapa mnipishe njia wale fake rapa na mdangu kifika hizi kona sitiona na baba cheke tu nitizame kama fuu japo sina kitu kesho utaniona mkuu kama sio kwa ndege utaniona kwa Ferrari ndoto zangu zipo dede jepushe na jazari
na time napopita mdomoni watatarika we
endelea kucheka
ifatane na dakika jogo jone wezi wika we
nini umbo na ubweka
I know no 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 no
endelea kucheka
I wo 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 wo
endelea kucheka
I know na 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 na
endelea kucheka
So, endelea kucheka Kuchekwa sotesi la kesi kuwa muas Ndo hivo mimi na hisi Wecheka cheka mwenzangu utajirudia Mwenye utashukia malengo ya kitimia Kila mina chofanya kwenu ndo tabasamu Na wafahamu ila nafanya kwa hamu Boro ni pesa mani kuliko kufumania Kwanza hatuwe ndani, fikra hazifanani Nikila ndagaso kwamba sikurizika Ila na shangani kipita muna kenyeka Nyinyi munaongea mwenzenu naendelea Izo cheko zenu debale napotezea Nini nikiteleza, nyindo mnanizingua Hivi nikidondoka ni nani ataninyanyua
Kila time napopita mdomoni watatarika we
Endelea kucheka
Ifatane na dakika jogo jone wezi wika we
Nini umbo na ubweka
I know no 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 no
Endelea kucheka
I wo 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 wo
Endelea kucheka
I know na 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 na
Endelea kucheka
Wo 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 wo
Endelea kucheka
Naga plan B na perform plan A Chikisa sina loze sio chanza kuleto pimbe Ukiwa muza ifi tonesha kwa nyoza beef Anyway hustle my dream dream I struggle I scream scream Asante bable ni koza nika kuwa mkuu Wakani doza kutisua na mpaka dua tu Jinga kunichukia na kuna chonipunguzia Enzi matusi kwangu mimi ni kengele kwa kizio Chafu mwero safu sipo sikia kwa short Sikia kijanga basi wajanja wanazo naole Unene wa sauti sio uzuri wa flow Wanashaini masuti kwa pona kinuka chobro Unene wa mkuki sio uzuri wa Endelea kucheka bro kichezi jimiti hoi
Kila time napopita mdomoni watatarika we
Endelea kucheka
Ifatane na dakika jogo jone wezi wika we
Nini umbo na ubweka
I know no 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 no
Endelea kucheka
I wo 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 wo
Endelea kucheka
I know na 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 na
Endelea kucheka
Wo 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 wo
Endelea kucheka
Kila time napopita mdomoni watatarika we
Endelea kucheka
Ifatane na dakika jogo jone wezi wika we
Nini umbo na ubweka
I know no 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 no
Endelea kucheka
I wo 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 wo
Endelea kucheka
I know na 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 na
Endelea kucheka
Wo 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 wo
Endelea kucheka
Endelea kucheka
Endelea kucheka
Wajasiri, siyo siri
Siyo siri, siyo siri
Warrior boy
Warrior boy, warrior boy, warrior boy.